radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hedibe janwale modo eden goni e bete alalbare noga e jeegon lewru utti hitande 2020 yamde jena jabbore ke silimaaji sappo go usman nyaali buldo kabaruji do mamadou watara to boggi jande to lamuji hakundeji le mali hakkilaji himbe hana pecci do kabar mudon sini hakkilo yoga be kalti dal wade fa woti ji labudi ngade yoga du holliti wide kanake mbawdo adaranade ti dallaji di hani ardinede sendikangaaji janginobe sinyinebe sappo e joy lor october hitande 2016 kawri mbaddi altiner jabbenede e gubal CNSP ngal e wi janginobe kambe kado be gondon tambe goni fa hande yo daranade tabugol sariyawul article 39 jandeji studio tamani watta ana jokkini le kadde leedidi joni yo segunon do hejabe sappo e jaddon tili janginede jande pawinde ko hani anded arande le journalisme ya ko radio yo diwen sembe kabaru jibeta ko bismillah mona hada studio tamani la musiho ma hani lamede lamu hakkundeji o fa hebana tidallaji mali di jogala jabugol landol e hakkilo malin ko peyogabe joda halaji ngade hakkilaji ndukundire fa wutiji labudi ngade denago bibbe leydi mali di darane na du kasen himbe fu koydum mabbe ngate e lamu hakkundeji o wobbe du koliti wide himbe mbawbe daranade tidallaji di kani subede ardine fa kumcana di hore fa bidure den famu keden aminata jalle mohammed samasiko
e devi so so log en yogabe joda kalden kayo wajibi e dow majjun dudun hani wadde hakkunde bibbe leedi be fuf fe goto fati yoppe non hollitiri mahamoudou djoura kanko mo sociologue mo directeur cabinet gayadun kedo demmo
d'abord il faut pas une transition
tafu hana fi lam hokne jo o yupire habitibe be ma imbelo wobbe an hani yottabe bibbe leedi malin ko be fuf hinni dum ele jora halaji di anya golleji di fuf hinno kala ko hani weltede bangal nouvelle sereaji de hakter lam yalla idi samina wuteji labudi
barbe selection credible
dudun hani wadede non hollitiri docteur Mamadou Kassim Djiré li hakkilne mako kanko mo goto e felde M5 RF indi holliti wide o gouvernement lam hakkundeje o an hani wadude ko wawi fu fa goldeji bondi jabbidi di ka fati finnito kedo demmo
watande hakkilo kala bupuji ngadaadi patti keppen anden ko jidden leedi mali hedin tan jidden denno an hani gollen ko hani gollede bangal ko wiete mali kuro le natur gol kala gollirde lam hakkundejo
laawi kanu du fu an kan bamede e dow majjun fati rewbe ben jiggite e di golleji lam hakkundejo non hollitiri hoarejo walde wildaf mali debi madame bore bintou fune samake lam ko be hebe be ka an kani hettinaade ko bibbe leedi di kalata kedo den madame bore bintou fune samake kanko mo horejo walde wildaf madi kuma sifi hen
suwiama mo fufuhino golle o yo worbe e robbe hanbe rentude hinade kabaru leedi mali hedintinade mo en fufu ngadi koydol mudum yalla lam hakuna jon lalato ana haani ngatina hakkilo be leendi yalla dan hinno hasna jamarande
do e majjun bibbe leedi mudi ka anan domi gouvernement keso o ka landul mangul ana e do majjun homo lato kananke leedi ndi e o lam hakkundejo
sakirabe di kabaruji fodo ba hebudo di do istati whatsapp numero 7672881 do numero via modus onno do ba hetinaade 37321 do hello jamen facebook et twitter do ba hebudo di mali watamale embargo don herina masera ko yata yontere joni tiagal kudeta ngada da sappo e jetti lewru otndo keri le cdao uddanama mali kalisiji bankiji natta njaltada kalisi natta yaltata do bamako do kany ele e region ngaji di fu banki ngaji ana jogiti dalaji sabe uddugol gise ngaji besawo walde nyalo nyamobe he association de consommateurs du mali ana anni wulitaade cdao yaso humni be sariyaji danta leid adna aminata jall
tiagal uddugol laawi kerondirdi e mali di horebe leede seriya wuka dokki yamirore neldugol kalisi e bank ngaji mali di ka daro e le majjun la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest kanyindum uddi ko wete guichet ngaji mudun do mali do darni gollidingol mudun en hakkunde bank ngaji keddidi di e otti dalaka gollobe yogabe yobetebe ka kebanti dalaji hebude joddi mudun en etimore lewru ndu non hollitiri secrétaire général ji syndicat des banques et établissements financiers Hamadoun Ba kedemo
les salariés qui ont
yobetebe yogabe fa jobbe joddi mube en kananja les banques yogaji dum ana beedana dum en tidallaaji kon sa miden kasindini bcao fudita golle ana hani banques jidi ndoke kalis ko jubere himbe
association des consommateurs du Mali askomadun holliti ana bemba e otti dalla kabe be gondi yewude laawi di sediawo bamidi fadi mabbe bande sariyaji e dow majjun embargo o ka an yedda toddal sariyawol debe e joyul kollitowol yeddude laawungul sediawo bami tukkude deedi madidi non hollitiri Abdul Wahab Jakite kanko mo vice president askoma komo sifihen
article 45
sariyawol e noddir article 45 kolliti wiide laam o woni jukkateedo wana bibbe leedi himbe mali ana kasindini gollinde kasindinaade arande minen himbe nyaamobe minen gondi e wadde imadaraaji andimbe kabaru sariya mawbe le leedi mali ndi kanya tagal mayri daranoto jinginide bibbe mali sariya waawa wadede de horebe leedi le fongol tawe teddinta ka sariya
e o embargo ka daranibe kebal leedi ndi ka ana kuli fati cogguli nyandudi cotteedi ka beydo e balde garoje de ka e le majjun lam ko be baltini hakkilaaji himbe kolliti wiide ko himbe ka kasindini fu an don wakkati joni o faano tawete cogguli di kan baba beydade
wajin bingol tabagol sariyawol article 39 do don wonno do janginobe syndicat ngaji janginobe bi njabi fa handen du wonno ko horebe syndicat ngaji janginobe sinnibe 15 lewru october hitande 2016 kolliti bot wadi hakkune mabbe kambe janginobe e gubal militaire en lamibe handen be hecci kenyan altinere noga ina lewru utdu wi syndicat ngaji musulembe ngal kawrital hakkunde mabbe comité national pour le salut du peuple CNSP yo faabe anundira tan non tafon musel en murtube be kolti wiide dannugol gollengol jukkinam faado be bami dabare wonde sambu jaaje fofana won won e fedde syndicat ngaji musel en signinim 15 lewru octobre kede ko wi Moussa Malle Cissokho do faccitan Mohamed Samaseko
avant la chute de l'ancien régime
fadde lam o saminede minen kay haklaji amen na balti non bangal on cangul hore tobbere chapantati e jono berde e wattu lewru septembre honno min kawru e do mudun nyande 17 lewru juin denno ila amen yo dum do tabe bangal lam goddo ga joni o odo an ye woni ko mi jotini kambe yimbe lam joni be le ko mi jidi ko denno andudun minen hayabe goni jidube wana fi heddibe be kabe bawni mi adi gollido dum donni dum tajirun be jotina kabar o gubal maningal nyanyal golleji habitibe be lamadum de hunchande hore kabaru hitande jandende watti juno kay min jukiti murtar golle am faande mi kebi tajural sobe watte himbe jamen din den min jewtan kabaru o
revoir notre position
hejabe studio tamani sapo e jaddon teleke janginede jande pawinde do be dande be famu bangal ko hani ande da arande le journalisme radio de jande ngadande to seguto de jande ngadante seguto hunchanabe hore arande yo hejabe heybe le gelle joro to mi nyambla nyono fana kolokani dili e kalana le balde joy e de jande be pami hono be tewtirta kabaruji e hono be ndukirta le nokkuje mabbe kanni ko kajada men gondo to sikto Mohamed Cissé hebini en do faccitanko Aminata Diallo
ko fota yimbe nogay woni ko kawri e de jande dubbe e region ngaji plikoro sigaso kany isigu hono no de jande wadira to kayto e lewru joy jabbindudu fana de jande du woni beydude andal wombe e gollangal bangal hebde kabaruji to gonito eno di jottire no haniri e kabaruji studio tamani kedo den seku gaji ko kanko mo secrétaire général de la rédaction studio tamani kanko woni point focal heyabe wombe e region ngaji be
cette formation a un double
de jande fanda didi de jogi arande inde fam golle gollo be radio ji gombe le leji ndi fanda didi ba fa studio tamani be duro journaliste e gollidata le nokuje de latobe heyabe mo
liste loco
no neddo hani hebirde kabaruji eno di kani mo inirede fa yottade no di kani windirede e radio ngaji di no landi majji ngadirte kany e laawi jottino kabaruji hani bamude e gollangal janginta be kawrube de jande ka kolliti wiide kebi hen fam kedo den Irene Jara kanko mo hawri e de jande mo kay ado studio tamani to santo
la formation que je
de jande janginami jon o sigudo wayli tanko heewi le gollan o tagal hande min neddan tamani kabaruji no weddi kam fukki dalla fu mi hebata ko ba mi wiide welteke e de jande
des informations
studio tamani fuddi gollal mudum e lewru out 2013 fana mabbe mawdo du woni wallude wettino be kabaruji be gollal mudum e ngal no haniri jangide be yimbe dum yo gollal mangal ko foundation irondel do Mali do wadata non hollitiri Issa Fakaba Sissoko kanko woni rédacteur en chef studio Tamani kedo dem
au-delà de cette
tagal jangingol hadjabe studio Tamani gombe le gelle de e dum fawidu do faaba de radio ji di fa ndoka himbe no kuje mube kabaruji labude lobbi yo faaba de journalistes en fa beedo latade barkante en golle le no kuje mube
différentes localités
nde jande ka wadama wakkati jodda kalden an wonde e wadede bangal hudum woni darne juttino kabaruji e lettiid allaaji di gonde mudum fa yottaade basiji gondi e leydi mandi didi won ko moment si se heban studio Tamani wude segu
kabaru nyaw coronavirus holitama wede Kenya himbe njoyan wobbe woni be nyaw o nangi sappo e jeegon cantanama wala ka fukkidi de ko natle mali wadde hande ujinaaji dido e temere jeddon e japp sappo e tato woni be nangi santanaabe ujinaaji dido e debbe e goo heddibe do ni heddibe le cuudi doktoro yo cappande jeddon e njoyon li jaleji li doktoro jaleji de yo cappande e njoyon kedo den joni kabaru acti covid do faccitan mumin sende Aminata Jale Mohammed Samasiko
Sijo Tamani
Bismillah mona e hejo menna acti covid dum woni kabaruji pawdi do nyaw coronavirus wiwtude adadu yimbe le natobe le mobilaji tabude dabare wodondirgol hakkune mabbe kany wajimbinde wongol maskangaji yo dabareji di kejabe lam kolitiwide kandi tabbede le mobilaji furuba fanda mona yo sakude weltingol nyaw coronavirus keso ka mako do mi taykite donnobe bilaji e client hewbe tabbata ko dun tabagol lawi dentorde nyaw coronavirus de ngatana ka hakkine be sukabe donno e mobilaji so tarama to suguni kurato e lewi mabbe nyaw coronavirus o ka watta so be baylita golleji mabbe dino e bowirin
fudoro de ne kuy non jati nyaw o ka boko juno fay goto hinnaki dun batte famdere adabu yimbele heba nyaw o lelidi mali min kay mi jabanay fi nyaw o nyaw do fufum yali golle amane yo donno yimbe wala fufum bawta wiide pati yimbe batundira
li kle mamadu dumbiya kanko mo ekititto do donnugol mo holliti widamo andani nyaw o ka jati ka mo holliti e metti makko ko tiida laaji dum waddi hakkunde bombe e gollangal kanyi e nato e mobilaji be
min kay mi jabani nyaw o kila cikiti be e kabaru amen e juude kalisi leedi yamin amadu bawano fay do juude le mobilgal mi jogi ko wiyata gel alcoolique client be anandar ramin dum saata fu gurude baskuji de
hono ni suguru kurani do nokku jado mobilaji be mete e le ngendi bamo hondi nokku andi tedo rayda o suka jangowo jande hakkunde wari naati e mobengel kam wadale hakkile makko tidala gonde nyaw covid 19 fodi
wari bamde sutrama fami hota noti fe urdu maskuidi sabi tadam bati en bonugol mudu
to bangal donnobe taxi ngayto tabagol lawi dentori di anati di sannen non holditiri Haruna Daw kanko mo donnowo taxi
ridi jati bonudo masku e do carton grise o hultama widi mana fe yawte yimbe nayo le mobengel kanu tiala jiwodo joni min jaddan batte ndenago amen jati
ko buri hewde yimbe natobe kany e donnobe mobilaji forobaji di fu tabaki lawi dentori dokkariri ka dum e tawede yimbe yogabe ka anandenti e majjun e lewi mabbe rende hore mudun ndato sababu so rena goddo dun
yoroso yimbe sukabe fedde JCI kuchala ndoki vandirabe mabbe yoroso maskangaji imade mon yo habude nyaw coronavirus hettinen joni lamdi keddotobe men jokka henna jebabu dogotoro Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kejjado habude nyaw covid 19 sudu dogotoro hopital du Mali
Allo docteur est-ce que le
tama yade le nokuji hono parke en nawawla tari sababu rabondiral nyaw
là c'est des zones
nokuji de yimbe le na batondira sanne kala wato dum so yimbe le batondiri tawe serey di tabaka suri nyaw do goto tama ton kala batido jomon nata e farati hebdo nyaw denno yukkude yimbe le jahale di do nokuji tawe ngatanal hakilo serey di jati sababu kewal ge nyaw
tiabu mon do timata hejo acti covid hande alla hollu en jango o wattu goto fardende patin jeggiton wonde satu fur masngaji yalla do rena ko e mona e nyaw o
Studio Tamani
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe kabaaru ni gonde region gaaji meden di to kulli goroto docteur epidemiology buuje dermatology sawrobe nguru kanye ORL ana jogiti dalaji no gollirata ko yaata duubi didi joni e wi horabe di sarawisiji didi dalaji ana pawi dow no himbe wono ko anda golle mabbe o fa himbe jotto sawraade nokkuji mabbe de be gondi e wadde holita goji ko yaata yontere joni jari gundam le lamu dombutu fulitam wiade neddo kananke woni hore jo oje fore en to tawde ni to tuta nodo ko buri lebbi jena joni do lawol hinnono yubbitama altinere yabbenede e wi seedi be wattu joni o mo woni galle makoto gundam to yasukureji makko jisi se suta no ma sappo e jeegon lewru desembre hitande 2019 de o fewtuna warde bo makko hawrde e kawrital be noddiri dialogue national kalti dal hakkon bi pelendi yimbe gundam e nyafunke kolete wi ana belti sanne o wattu yoppitingol makko sakiraabe do kadu di kabaru ka kedde heda do e seda yewtere ndanowdi wassalam